labangol nyaw coronavirus e raɓu mum ɗo e nder leydi Niger hitaande duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasum. Cuuɗi silma kirirɗe e baruji fuu kile kewɗe no maɓɓe. Isa Mamman, suka ummatore gonno momin jewtiɗi ɗo enden nder hirirde huɓɓere nyamaygom, wi'i mbako wi'a maɓɓe hanano maɓɓa fu fuu non.
Ils ont dit de fermer les bars et les restaurants.
Ɓe mbi baruji e nokkuji nyamminirɗe fuu maɓɓe, amma nder lawol ngonga min ngala miɗen jiya ɗum. To hani maɓɓede ɗon maɓɓaka, nden nin ɓe ɓuri hulude. Polisiji no ngara seni nin ɓe maɓɓiti, ɗi mbiya nin ɓe ngala lawol maɓɓitidde non jukkete, amma wala no waɗe jonɗo.
Resude are ko loto juuɗe, wattude summode, wattude du fa hande haddi caka himɓe nde no dardi nade no joɗodi noon. Ɗum woni ko himɓe ƴama ɗowtano nder cuuɗi silma bar e kirirɗe wakkati ko ɗum ontuno nokkuje ɗe enden 12 lewru février hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso. Hano no Isa Mamman o enden ni haaliri ɗowtanade laabi ɗi enden nder nokkuje ɗe kanni heppuri.
Ko waɗi ɗum mi ƴewtintakono, yonay du faami ƴewtino e laasi baade ɗum. Nde ɓe puɗɗi gollididemu senin wari ɓe tiltinan ka e wadde ɗum noon, nde ni ɓe tiltinayi kam mi laasi bittako ɗum.
Amira Yakuba, suka debbo jon duuɓi laso e ko deki, momin tawi no jooɗi nder restaurant huɓere nyamaygon kam e yadiraɓe muɗum, wi'i ko ɗo nder kirirɗe ɗe enden ni wattude summode jooɗo hana ko hoyi noon.
Menen min ke'o ba katar lotirde juuɗe ɗo hadde amen, min mbaway gollugo e majjum. Har ko darta gattol sumode min gattata ko ɗum jemma, sey de subaka de emin payeyre golle na yi oygo goɗɗo yeyre gollirde. Ɗum kan ɗum tilsine o seyde wattike sumode. Wakkati o de nyawgu ɓustiri, menen ɓiɓɓe leydi Niger min gatti komi e juuɗe Allah.
Andinore ɗum ministére leydi Niger kawjiɗo filla cellal himɓe wakkati fuu du no holla ko nyawgu e raɓu mum no ɗon.